every sad dream for some of us in this world. Unaishi kwa hofu, you're not sure about tomorrow. Wengine ni watoro, lakini in great fear. Magonjwa kama cancer, ukimwi na ugopa. Nilale nikiwa mzima, kuamka na umwa. Nikule food kwa jirani, nikitoka nasemwa. Oh, maisha ni maua. Oh, ya leo na ya jua. Oh, na ya kesho kwangu fungo. Oh, maisha ni maua. Oh, ya leo na ya jua. Oh, na ya kesho kwangu fungo. Watoto mitaani na waona kila siku, wengine hukuwa na saza, mafukara wakonja. Waziri aibe pesa, mtaani anacheka. Fukara aibe kuku, jimbo la tewa anaishi. Tajiri aishi kwenye mansion, na maskini kwenye mtaro. For real life you are unfair, ya money, why, why? Tunaishi kwa hofu, ukabila ndani yetu. Oh, maisha ni maua. Oh, kwangu fumbo. Oh, maisha ni maua. Oh, ya leo na ya jua. Oh, na ya kesho kwangu fumbo. Let us all rise up, we fight against tribalism. Let us all rise up, we build a world for our children. Leo tuko, kesho watuko, maisha ni maua. Wakenya tupendane, hadi kifo do us part. Uwe Mkikuyu, Mjaluo ama Mkisii, Mkenya. Kumwaga damu ya mwenzako, tuogope, o jamani. We can build our Kenya, a new dawn ishafika.